Mr. Right, Champion Right, Mastermind, Independent Gang. Abantu bambwa, bambwa, oyitana beyo, kimanye bambwa. Abantu bambwa, bambwa, nange bempitana beno, kimanye bambwa. Mukwano gwangori, alina goya setula lwana musula. Mukwano gwangori, abamuyamba atogerera bubi. Nina mukwano gwangori, abamulonda abayisa bubi. Mikwano jaffe bali ebirungi bye bayita ebibi. Boba bubi bagambo yo yalemwa ate bw'okola mu bagamba wabye. Nina mukwano gwangori, yamutwala ko mukyala we. Abantu bambwa, bambwa, oyitana beyo, kimanye bambwa. Abantu bambwa, bambwa, nange bempitana beno, kimanye bambwa. Long live radio, abantu bambwa, batumazeko abagalwa. Bambwa nyo, tukola na babo betulya nabo, betuyita na babo tusula nabo. Batula babo bite batwagaliza, basige kitono tobemalirayo. Bakusekera bwe vaho nga bageya, bebakuwaga wotomera nga baseka. Abantu bambwa, bambwa, oyita na beyo, kimanye bambwa. Abantu bambwa, bambwa, nange bempitana beno, kimanye bambwa. Mukwano gwangori, abamuyamba atwogerera bubi. Mikwano jaffe bali ebirungi bye bayita ebibi. Boba bubi bagambo yo yalemwa ate bw'okola mu bagamba wabye. Batulaba bubi tebatwagaliza, basige kitono tobemalirayo. Abantu bambwa, bambwa, oyitana beyo, kimanye bambwa. Abantu bambwa, bambwa.